Ate ssentebe w'eggombolola y'ennyimbwa mu disitulikiti y'eRuweru Fred Kasasa asabye abazadde okukuuma abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula okulaba nga babatangira okwenyigira mu bikolwa ebikyamu ebiyinza okubaviirako okufiirwa emisomo gyabwe. Kasasa agamba nti kino kye kiseera abazadde okutendeka abaana baabwe emirimu gye bakola nabo kibayamba ensi bw'etambula. Okwogera bino abadde awayamunebukedde famu embuutikizi n'alaga obwennyamivu olw'abazadde abatakyafaayo eri abaana baabwe nga balowooza nti buli kimu bakiyigira ku masomero. Mu ngeri emu asabye abazadde obutamanyiiza baana baabwe kubeera ku masimu buli kadde kubanga abamu bayigirako emize.
Twala omukisa guno okwebaza abasomesa baffe abatusomesereza abaana. Tugenda mu luwummula naye amasomero agamu gaawummudde. Wano wentwalira omukisa okukubiriza abazadde baffe okuuma abaana baffe kuba omwana siwo omwana wa ggwanga. Abaana babeere awaka bakole emirimu. Bw'oba obadde oli mulimi omwana mutwale mu nnimiro amanye sente ezimuweerera gye ziva. Bw'oba oli musuubuzi olina edduuka omwana muteeke mu dduuka amanye sente be bazikwata ne bezitambula. Bw'oba oli mu kirombe kya amayinja ebirungi ebitali bino ebisuula abantu mu mbeera embi omwana alabe sente gye ziva mu kifo ky'omwana omugamba agende mu firimu omwana agende mu disco mulaba ennaku zino akabenje akatugwako eggaba abantu bagudde eddalu abantu basaddaaka baana baffe n'olw'ensonga eyo nkubiriza abazadde baffe okuuma abaana baffe basobole okuddayo ku ssomero nga balamu basobole okubanga be bagenda okudda mu bifo byaffe kubanga abaana emiti emito gye giggumiza ekibira
abantu be.